exclusive from KwanzaMusicBlog.co.
Welcome again to my music. Timechunia honest manambo. Ala ni mapigi. Tanguwa nao.
DJ Bone.
Shalampa jindi. Nga tutabone ni muyando wangu. Hey, diza wangandiluma.
Olo jindi.
KwanzaMusicBlog.co.
Honest Malambo, my parents.